lama. Oh, alinipenda tangu kijana. Kiongozi wangu ananipenda kuliko jana. Let me tell you a story about him. Shinda kifu mati pala msalabani. Nini chakutisha nafsi duniani. Kama alishinda kifu mati pala msalabani. Sita ugopa ujasiri ngayani. Step by step umekuwa na midele. Nikianguka walishikilia kweli. Mama shwari. Hata wakati nikoromba, yusema nisijali. Sita ukufa, huyo Yesu yanitosha. Sita chaka kungoja, muda wake utafika tu. Shinda kifu mati pala msalabani. Nini chakutisha nafsi duniani. Kama alishinda kifu mati pala msalabani.